magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baaya wali baa la ka gobday bandhigga tacabdowka beerdowka casriga ah kaasoo lan gobada iskaashatooyinka beeraleyda degmada Baydhabo bandhiggu waxa qaban qaabaday shirkada abuurka Siset yaa way baa ku qayb galay holwadeena ku dareeran wasaaradda beero iyo waraabka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya aanu ku mid ah madax ku soo taa hay'ado koolgalow guddo dalka muddo uu sadareeri bandhigga ayaa wali baa la ka bandhigay isbarbardhigga dalagyada ka haboon imalada deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Bay aan gooreen wali baa goobtu ku hadlay kooxmide aqoonyahanada ka heel dheer arimo beero uu soo on sheegay qaybo shir duwan ee abuurku u soo hadaan saaran beero
bismillaahir rahmaan rahiim anta geeg meel lagu soo biyaahay bandhig oo dadkii beerayti iskaashatada salbuuy yaa anta meel lagu soo biyaahay maana qaabki iyo wal beerashada iyo madaasey beerta ku soo biyeen yaa maana geeg walaay faa'iido iyo ne wal kale iyo kulukulmeen horeysa anta roogna ana ma ahaan nanka oo beerta hanaanayay beerta taabay aha kulliiba beerta afar shay afool afar tishay ma waaye dhinuu digir oo aragdeeda lama noo ew tan xamariid iyo tan degaladi aadi ew tan ma waaye misgu taasna ma tarfiishkiyo kulli mugoradan oo ma tarfiishku mugoradan laakiin satmayn aragnaayeen misgeed intii ka sabul wiya waan maana dhaay badan sabul badan suubiyay dhaay badan fuul
dhanka kale waliba ku hadlayna aanu kumada holwadeenada shirkada abuurka Siset way baniyo ka dheeradana dhirigiriyo ka beeraleyda in wasa muhiimay
dadal badan aan soo wadnay iyo tacab badan aan soo wadnay ayaa maanta dadkii isku wada keenay maadaama ay tahay inta heerkii gurashada wixii aan beernay shaala tijaawadi aan sameeynay ay tahay inta ay tahay inta waxaana u keenay dadka ina wax soo saarkii aan macna wixii aan sameeyn aan beerne inuu kala duwihiin iyo wixii dalka iyo waxyaabaha kale aan wurdo oo aniga hore u soo tijaabinay waxyaabaha kala duwihiin inaan fahamsiino oo keenay dadaalkan macnaha iyo wax soo tijaawadan iyo beerahan kale dadada wagalada iyo oo had macna howlahan ahayno waxa number 1 ee caawinaad ka geystay hay'adaha ay ka mid tahay hay'adda gargaarka ama deeqbixiyasha USAID ayna fulinayso hay'adda DD Global si sidna ay tahay ka banigi howlahan ka shaqeynayay ee waday ay la socoto wasaaradda beeraha ee Koonfur Galbeed
hay'addan ma tintin dhamaantii intay ku qayb galay iskaashatada reer Salbuuy geeka team siisad wasaaradda ma in roognaa bandhigii oo in sheegada baraatikada hay may barnaamij oo may ku shaqeynay Iris program la raaw USAID iyo wasaaradda Siset Company iyo DT Global isku kaaladaayeen oo link faa'iideeyo beeroleyda si walhaan saar lahaayeen walaasaarowka maadaama in sheegada dad badan ku wada shaqeeyahayaan hatana sagaar iskaashatooyinka kula shaqeeyahayna geeka may roognay iskaashatada Salbuuy demo boloodidii in la tababar liin diyaari iyo geeka may leeyahay tababarkii caadiga ah ee baraatika ay ka sii hayna marka iskaashatada dhamaanteen ee la roogda siisan argahay tan mayna taw aan taw barnayeen qaabka walin abuuro
inka dambeyntii way goobta ku hadlay kooxmada howlwadeenada wasaaradda beero iyo waraabka ee Koonfur Galbeed oo saa ku qayb galay furitaanka bandhigga wali banowsa shirkada Siset oo kala dardaarmay in ay hoojiday barnaamijyada noocan ah
hay'adda USAID iyo kambaniga Siset oo runtii shaqo aad wanaagsan halkan ka qabtay waan halkan ay noogu muuqato maanta sababta ugu weyn halkaan u imaanana waxa tahay shaqadii ay soo qabteen oo ah in ay beerleyda baraan kala duwanaanshaha abuurka halkaan ku tusaan si practical ah marka wasaaradda beeraha ujeedka halkaan u timid u yahay in fiiriso shaqadii STS iyo USAID halkaan ka qabteen iyo beerleyda waxa ay ka faa'ideen run ahaantii sida noo muuqato beerleyda iskaashatada Siset iskaashatada Salbuuy waxa halkan ka faa'iideen cilmi badan oo kamid yahay sida hadda muuqato laba nooc oo masaga halkan ku beeran mid waa mid hore ee beeri jireen midna waa mid cusub oo hadda la tusayo wax tarkeed iyo wax kala duwan tahay mid hore
bulshada ka dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed ayaa wali baan badanyana tacabka beero iyo dhaqdow ku hoolo iyo oo na muhiimad gaar ah ee ingleta in mar walba la ka dhiri geliyo wal hasaar uu ka beero